Mokga Democratic Alliance o tlatsitse fomo ya phaya e yang Luthuli House, e leng hore e qobella Luthuli House le ANC hore re fe information ya hore na ba tsebang ka di-sitter board chairperson appointment tse tsa Nobuhleng Ngabane, minister wa higher education. Qeto tse e leng hore di nkweding ke minister, re tla tseba hore na Luthuli House e mothusitse na ba tsebang ka yona, haholoholo jwang Fikileng Balula a itse wa motshireletsa hore ha o le thola le entseng. Etsa re botsa hore na ha e le hantle le bona na ba mothusitse kapa ba tsebang. Re batla information eo re tsebe hobane re le Mokgatlo Democratic Alliance re ntse re ikemiseditse ho lwantsha bobodu le manyofonyofo ka hare ho mmuso. Re tlameha hore re ntshe bokunyata ka ntle, mme re tla lwana ho fihlela re be re qete.